la bonconera. Kiso mulinda, chengo no machemba, bembuso kalela, ukalela, we ukalela, ukalela, we ukalela.
Sababsi, uyazonga ngifonela noma yini, ekuseni ebusuku emini, ngakwenzela noma yini, wathi yena ngiyamthanda uthandiwe, wathi yena ngiyamthanda uthandiwe, yasinda, ubuhle bakhe twice, ukuthi jamanilekele inkandli, inkandli, wenza uma ngikhula kodwa isikhafti, isikhafti, isihlukano kwepantula nesitasi, wathi yena ngiyamthanda uthandiwe. Yeah, I'm
telling you.